andal ana weli faamo wala andal
ana
darta andal jogi o andal
ana
darta teydude andal
ngonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal sabi mo wala andal wala bi aduna mo wala andal yo bumɓe aduna kana darten andal si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna cakkite lobbe lahara darten andal andal ni jogindimaako darten andal anduɗe andal kañum wawi andude simuɗum andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa lahara ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko e sabi e ngal ɗo andal manngal e dewtere mawnde windande J Vernon Maggi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal
mi jowti gorko e debbo suka e mawɗo ɗo tawaɗon e leyɗe aduna e heɗade min fuu oɗon godi fa hande heɗade programme meɗen andiraɗo jande dewtere seniide iwde e Modibbo mo joom andal wiyeteɗo J Vernon Maggi yottinowo on ndeɗo jande e fulfulde woni min giɗo mon iwde Transworld Radio Kongol Wayrago hettuɗo to masiŋaji to fa walla on nande kongol am o ana anditire Alexi Ibo ndenno fa hande en jahan yeeso e ley jandeji meɗen ɗi en tawanoma e ley jande ƴaɓɓinde nde eɗen sagitiro e kabaru ɗo lamɗo tawa ina suɓo fa hollita israelankoɓe ɗo hani rentude hitande fuu de teddina ɗum ndenno hono noon mi holliti du lamɗo e ley wakkati sagitiɗo hande no ina hollita en wala fuu nokkuɗo mo suɓi e ley oɗo aduna ɗo kanɗen rentude fa teddinen mo komo suɓi woni inde Isa Almasihu ndenno e dow inde Isa Almasihu nde kanɗen rentude ɗo tawaɗen e nokku ley oɗo aduna fuu hono noon ko kanɗen andude woni yalla e ley dente gonɗinɗe ɗe e dow inde homo renteten so wana e dow inde Isa Almasihu fuu eɗen kaani andude dental meɗen ngal wana dental gonɗinɓe ndenno hono noon lamɗo jomiraɗo holliti e ley mbiɗe aya arano suura sappo e ɗiɗi dewtere nde ka haala israelankoɓe mo wihiɓe anni sariyaji e jammiroje ɗe kanɗon jokkude ngaɗon naa du yottinon ɗo leydi ndi kokkanmi ondi aya ɗiɗi on kelan kuɗɗe naa du towruji ɗi yimɓe leydi ndi fuu tawa ina maha ina teddina ɗo nokkuje leydi ndi fuu kelon cuuɗi ɗi ɓe wonni faa ɓe teddina towruji maɓɓe halkon ɗum fuu taa fay huunde heddo yeeso lamɗo jomiraɗo ka andon e ƴaɓɓade wonto dewtere holliti e wakkati hooreɓe sarotoɓe ɓe israelankoɓe tawama ina yottina naa du ina jokka towruji yimɓe leñi tawaɗi ɗonɗi ndenno enen eɗen kaani wattande haqqille e hono ɗiɗo gongaji ɗum woni enen gonɗinɓe andon golle meɗen handen naa du kaalisi meɗen naa du jawdi meɗen ina waawi laatade towru meɗen so en selaali e ley majjum lamɗo jomiraɗo ina harmini ɗum sabu andon hunde fuu ko warata daro naa du haɗa en teddinde lamɗo jomiraɗo no fotuɗen teddinirde mo ni ina waawi laatade towru meɗen njehen yeeso faa hande e ley mbiɗe ayaje ɗen lamɗo jomiraɗo wihi israelankoɓe ka onon tewton nokku ɗo kanɗon teddinde lamɗo jomiraɗo moɗon nokku mo kanko e hoore makko mo suɓoto iwde e ley galluje leñ modon di nenno nokku mo lamdo jomirado subi o ina haura e Urusalima ka fadde den be tawama ibe renta nokku goto de be yottina sadakaaji mabbe e kuddeji yogaaji nenno hono non lamdo jomirado subiri Urusalima fa lato nokku do Israelan kobe hani rentude de teddina lamdo njehen yeso e mbide ayaje den aya sappo e joyi ka an so amuyi teddinde lamdo jomirado ada wari hirsude daba mada de nyama tewo do dame on nokku honno lamdo jomirado yamiriri on ni nondu tawado ina tunni nadu wadudo lutti ina hani kanyundu warde daba on de rufa iitam dam e leydi honno ndiyam rufirteni ka mo nyama kedde daba o ndenno sakirado warbe e rewbe eden kani teddinde lamdo jomirado meden wakkati fu e ley gondinal honno non eden kani e ley gondinal meden enen tawabe ina gondini e almasiw isabe jokkude sago makko de nden mo weltoto wakkati fu mo sayoro inde meden nenno sakirabe warbe e rewbe ka hala ko faminta en woni so gonga iyam isa almasiw rufadanam rufama hono non ndiyam rufirteni mo rufi dam iyam famo labbina en e hakkeji meden nenno hono non so en gondini e makko dum woni e iyam da o rufi sabe hakkeji meden dam eden keba yafa muya e luttiji meden njehen yeso aya nogay e jene so lamdo jomirado modon halki leede hettude dakki modon di de ribbidi ittidi yeso modon jogi don leedindi odon kani wattande haille ta kudde mabbe de onon du teddinon dum woni toruuji mabbe di ndenno e o nokku lamdo ina wodi wonginde Israelan kobe wattana haille di sadakaaji di leñi hettudi bange mabbe di yottinta toruuji mun en di sakiraabe warbe e rewbe eden kani wattande haille e kohe meden e bangal kudde heewde e yimbe odo aduna gollata tawe enen gondinbe en kana tawede eden jokkat andon fay nesuuji meden yogaaji yaadata e sago mbide lamdo jomirado de hono non en kana jokkude nesuuji meden sabu dum ana harmini yeso lamdo jomirado meden en jahan yeso fa hande aya chapande tati e didi lamdo jomirado wi Israelan kobe jokkon jamirojam ngadon hunde fu nde yamirminon ta beydon fay hunde ta buitondu fay hunde e ka haladu lamdo jomirado ina wodi faminde Israelan kobe be hana salanade mbide mudum ka be hana du beydude e dow mbide mudum de nenno sakirado warbe e rewbe ga hawrata e timmode mbide sura sappo e didi fadde meden warde e mbide sura sappo e tati o mi tewtiran hettudo masingaji o walla en fanani jimi iwde e nowrawgo jallo ana yimana en nyande jango
nyande jango memsete nyande jango saura ala wala Yande jango mimsiti wala, yande jango saura ala wala. Isa maya nima, isa yuta nima. Bakeba algena, swamu siyongi mapo. way mala dumune yane jango bimsete yane jango saura ala wala yane jango bimsete yane jango saura ala wala isa jula nima isa hawa nima pake ba algena swa museo nima po we ma da dumuni yane jango bimsete wala yane jango saura ala wala yane jango bimsete wala yane jango saura ala wala isa ye yani ma isa holsi ni ma yane jango bimsete wala yane jango saura ala wala yane jango bimsete wala yane jango saura ala wala isa maya nima isa yuta nima ke ba algena swa musiyo ke ma po we ma da dumuni yane jango bimsete wala yane jango saura ala wala yane jango bimsete wala yane jango saura ala wala yane jango bimsete wala yane jango saura ala wala yane jango bimsete wala yane jango saura ala wala yane jango bimsete wala yane jango saura ala wala isa maya ni ma
dankiyabu fa sanne norogo jallo nenno en garan en biide sura sappo e tati dewtere deuteronomiande nadu biide sariya idabo e on nokku lamdo jomirado ina wodi wonginde israelan koobe tinno darta kohe munen e bangal annabaabe penebe imo wodi du hollintinde be no be foti wadude ben annabaabe penebe elle majjum aya arano yottade aya nay o anni ko holliti so won immido hakkunde modon hono annabaajo nadu timo de ina hala kudde kaynide nadu kayefi mawdo waddo hakkunde mon so on kayefi latike nadu kayefi mo hali halamuno latike de mo beedi hen mo wi on njehe jokke allaji goddi allaji e on andana kabar mudum de gollanondi on kana hedade halaji makodi sabu mo annabajo penejo lamdo jomirado modon woni ko wodi dartude yalla berbeji modon di selan e mudum nadu jokkan e mudum njehen yeso aya nay on jahan nadu on jokkan muyde lamdo jomirado modon kulon dum yottinon biide jamiroje mudum de do tanodon de gollanon lamdo jomirado habodon e mudum so gonga ka hala ina selli andon wakkati mo gonden e mudum handeno dum woni jamanu mo gonden e mudum wonton yimbe hewbe halobe lamdo jomirado neli dumen fa yottina biide lamdo ka so en luggike biide mabbe e golleji mabbe en tawan so gonga e serti e annabajo lobbo mo lamdo jomirado neli denno eden kani wattande hakkillaaji e ley annabaabe ley odo aduna njehen yeso aya joy annabajo wadowo hono ido golleji ina hani jukirede mayde sabu mo tawama o mo liddina fedde lamdo jomirado de tawene lamdo jomirado modon kanyum woni ko yaltini on leydi misira mo itti on e maccungaku misiran kobe nondu kanko woni ko yamire on njohon fa njottodon leydi ndimo fodani on sakiraabe warbe e rewbe dido halaji fu ina selli anden aduna mo gonden e mudun handeno dinaji ina kewi wodudi peneji so gonga dina wawa dannude biya adamanke yo neddanke wawi dannude on neddo ana anditire almasiu isa ndenno lawol gongol fu wala wawungol yottinde en to lamdo jomirado so wana isa almasiu mo holliti e lay biide makko kanko woni lawol kanko woni gonga kanko woni ngurndam fa abada mo holliti du ballangol nadu datol gongol fu wala nabangol en to lamdo abbiko so wana kanko e hore makko ndenno gido ko yidumin fama woni yo gondinalma e isa almasiu tan wawirda hebude kisindam nadu ngurndam kedotodam ndenno ko wiyam min woni yo lamdo faabo en fa joni hebude faamu e dido gonga en jahan yeso e le biide ayaji meden de miida yidi ngaren e biide aya jeegom yottade aya jeene dewterewi so sakikema nadu biya inna mada nadu biddo mada gorko na debbo nadu debbo mada wondudo e mada nadu gido mo yidda ndardima njohon de gollanon toruji nadu teddinon dum so gonga o gorko ina handi e jukirede mayde nenno ka hala ina selli lamdo jomirado yida hono e kudde o mo harmini kabaru torun kaako mo yida fay got meden tawe ina jokka biide toru nadu sago mudum nenno handen fay so ina wodi e le odo aduna yogabe anda ko toru woni andon kalisi meden nadu jawdi meden ko habbi e bernde meden sanne fu ina wawi latanade en toru nondu lamdo jomirado ina harmini kabaru majjum denno enen gondinbe eden kani wattande haqqille e dido kabaruji ta mursen ko hemeden aya sappo wi on paddan hono be yimbe de maron dum en sabu be tewti woddinde on e lamdo jomirado yaltimdo ma misira do maccunga ko do denno dum kan en faamude e le gondinal meden faddam yaade yeso mi tewtiran hettudo masingaaji o walla on hebude faamu e anditore amen nadu adressiam
so on
ɓen jiɗi famde nde ɗo dewtere binde e amen atakiji neldonmin e ndey reydi Côte d'Ivoire. Numéro ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi fillititto 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Dan tiyaabo fa sanne en jahan yeso fa hande aya sappo e goho ndenno ni kanɗon wadde e ley israelan koɓe fa goto fu hula sabu tawaɗo ina golla hono ɗiɗo golleji ina handi mayde. Aya sappo e ɗiɗi, so on nani kabaru gallure won woduɗo ton tawaɗo ina yaltina fedde israelan koɓe nde fa darda ɓe ɓe jokka allaji goɗɗi ɗum woni toruji de matuɗa kumpa e kabaru muɗum. Aɗa hani luggade tewta famude kabaru majjum. So hunde nde ina selli ɗum gonga ko ɓe golli ko ina harmini oɗon kani rentinde ɓe yimɓe de kalkon ɗum en. Ndenno hono ni woni ko lamɗo tawa ina hokkira sariyaji heedande e jokkude toru naadu gonɗinde toru. Aya sappo e jeɗɗi, so tawi hunde wootere yimɓe ɓe fuu ina haɓɓi e toru o, so gonga on kalkan ɓe yimɓe fuu. Ndenno ni woni ko lamɗo jomiraɗo tawa ina yottina sariyaji muɗum ga hawrata e timoɗe mbiɗe sura sappo e tati o. Joni en garan e mbiɗe sura sappo e nayi. Lamɗo ana wodi yottinde sariya bangal nyamdu israelan koɓe. Ndenno andon kuɗɗe yogaji wonton naadu tawangaji yogaji wonton ɗi ɓe gonɗinali e lamɗo jomiraɗo ɓe tawa ina jokka. Ndenno lamɗo waran fammina israelan koɓe ko foti waɗude. Arande fuu mo wiɓe ɗo aya arano ɗo, andon onon on ɓiɓɓe lamɗo jomiraɗo moɗon ta ngaɗon fay hunde e tergal moɗon. Ɗum woni hono taccade naadu laɓade naadu waɗde kuɗɗe yogaje e hakkunde gite muɗum naadu laɓade saabe kasanke hono ɗe kuɗɗe on kana waɗde ɗum sabu on yimɓe ceniɓe jeyduɓe e lamɗo jomiraɗo moɗon. Lamɗo woni ko suɓi on fa laatoɗon fedde nde kañum e hoore mum jeyi e ley feddeji aduna ɗi fuu. O nokku lamɗo jomiraɗo ina woodi famminde israelan koɓe kana tawede ina jokka tawangaji leñi keddiɗi oɗo aduna. Hono noon enen gonɗinɓe du eɗen kani wattande haqqille e tawangaji oɗo aduna hana ko tawe eɗen jokka mbiɗe naadu kuɗɗeji yogaji tawangaji oɗo aduna. So waɗi noon fuu en gollan ko fordata e muyɗe lamɗo jomiraɗo meɗen o. Ndenno sakiraɓe worɓe e rewɓe, ɗum woni ko kanɗen famude fa gasa e ley gonɗinal meɗen to tawaɗen e ley aduna naadu ko tawaɗen e si fuu. Wana tubaake, wana ɓalejo, wana dimo, wana maccuɗo, ko tawaɗen fuu eɗen kani wattande haqqille heedande e bangal gollude sago lamɗo jomiraɗo o. Ndenno sakiraɓe worɓe e rewɓe, so en faami ɗiɗo gongaji en jahan yeso fa hande. Lamɗo jomiraɗo ina woodi hokkude israelan koɓe inɗeji daabaji yogaji woduɗi nafa hanɗi nyamede e ɗi hana nyamede. E ley majjum aya tati o wi, ta nyama fay hunde harmininde anni kuɗɗe ɗe kanɗa nyamude. Arande fuu aɗa wawi nyamude nagge, aɗa wawi nyamude mbaalu mbewa kañum e kuɗɗe ladde hono lewla e ko nandi e munen. Non du aɗa wawi nyamude daaba fuu woduɗo luwe. Ndenno e on nokku eɗen keɓa faamu on wakkati lamɗo jomirado ana wodi famminde israelan koɓe won dabaji ɗi foti nyamude kanyum e ɗi fota nyamude ka andon ngol harmungol woda nafa handen sabu lamɗo jomirado laɓɓini hunde fu ɗum saabi handen enen gonɗinɓe eɗen wawi nyamude si daba fu so ni tawi eɗen nyagoro lamɗo jomirado laɓɓina on daba nden no giɗo anda ko harmi fu wodanama handen e ley gonɗinal maɗa aɗa wawi nyamude si daba waddaɗo yeeso maɗa fu ko kanɗa wadde tan woni teddinde lamɗo jomiraɗo barkina ɗum saabe daba o de nden nyama ɗum yo lamɗo hokku en famude ɗiɗo gongaji e ley gonɗinal meɗen nden no miɗa yiɗi fa hande jehen yeeso ka wakkati meɗen o reggoyke nden no miɗa yiɗi darnen jande nde e o nokku nyagunde am woni yo lamɗo hokku en famude gongaji woduɗi nafaɗi ɗum woni arande fu gonɗinal meɗen e isa almasihu ɗiɗaɓere eɗen kaani du tawede e ley gonɗinal meɗen eɗen jokka wakkati fu sago lamɗo jomiraɗo meɗen o ndenno yo lamɗo faabo en hokka en anniya lobbo kañum e cuusal yottinde sago mum e ley gurdam meɗen wakkati fu e dow alhorma inde Isa almasihu amina.
Mo kettiniɗo joni ko yo iwde e suudu radio transwor radio anni anditode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio, Transmord Radio. Le lampe Hollou El Wakati Gwokta Kassel, Tawe et Ngouri et Nchelli, Tchate, Tchate, Tchayikoy Am.